chukizo sana sana mina jito hoi nimeumba binadamu binadamu haridhiki binadamu haleweki binadamu haridhiki no ajikaze jikaze ujenge safina binadamu ameshindwa jikaze ongeza wanyama Yesaya, Mesia, Yudea La 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 Safina ingi La 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 Safina ingi La 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 Safina ingi La 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 Parapanda, parapanda Yeah, oh Bafiti mitima ya shetani Wametaka manabii wafiti mitima ya shetani ndo baba yao Uko na siku Narusha moto Nachuja maji Yare majigambo yako Yako wapi Yare majivuno yako Yako wapi Wale matajiri wako Wapi Tumye Yesaya Mesia Yudea ah.